lapha ma njengasekho
lapha ma njengasekho
ngeso
Now, one, now, one, now.
Now I know.